waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Roobka la filayo inuu barito kaddo oo bariga New South Wales ayaa heeganka dabdamiska lagu wadaa in uu siiyo xoogaa nafisa. Balse dhinaca kaleete waxaa soo kordhaya walaaca ku saabsan in dambaska iyo burburka kaleete wasakhda ahi in ay ku dhaqmaan kaydka ugu weyn ee magaalada Sydney biyaha siiya, iyadoo wax ka badan 5 million oo dada ay ku tiirsan yihiin biyahaasi. In ka badan 300,000 oo hektar oo dhul gubtay ah ayaa ku hareereysan kaydka ugu weyn ee biyaha magaalada Sydney, waana biyo xidheenka Waragamba la yidhaahdo. Marayaha howlgalka nidaamka biyaha New South Wales, Adrian Langdon, ayaa isagu sheegay in ay sameeyeen shabaq qabanaya wasakhda iyo burburka geedaha biyahana ka ilaalinaya saxarka.
We've got a number of water quality experts that are constantly monitoring.
Waxaan haysanaa khubarada tayada biyaha, kuwa oo si joogto ah ula socda dhanka ay biyuhu uga imanayaan goobta kaydka iyo baaxadooda. Mas'uul u hadlaya xafiiska u kuurgalka cimilada Grace Lake ayaa sheegtay in qaybaha bari ee New South Wales ay filan karaan ilaa 50 millimeter oo roob ah dhammaadka todobaadkan. Waxayna tiri,
but it is great to see any rainfall on these fire grounds, but unfortunately it does make it a bit more hazardous in those areas because of all the burnt area.
Waa wax weyn in la arko wax roob ah oo ku da'aya aagaga dabka, laakiin nasiib darrose waxay gelinaysaa waxooga khatar dheeriya meelahaasi, sababta oo ah dhammaan aagagaasi la gubay. Waxaa jira halis ah fatahaada deegaan oo u sababa dhabahaantii aagagaasi in aynan dhir badan lahayn. Daadadka biyaha ayaa u qaadi doona dambaska iyo burburka dhanka kaydadka biyaha, balse khubarada biyaha sida Professor Ashish Sharma ayaa waxa uu leeyahay, biyuhu waxa ay mar walba noqonayaan kuwa nadiifa.
So all of these impurities will be treated out before we actually see any water in our taps.
Sida darteed dhammaan ciladahan oo dhan waa la daweyn doonaa ka hor inta aanan dhabahaantii tuubooyinkeena biyo ku arag. Dhabahaantii biyo xidheenku aad ayuu u dhiman yahay, biyo badan ayaana loo rabaa. Heerka hooseynta biyuhu haatan waxa ay marayaan 43%, tan oo ah heerkii ugu hooseeyay tan iyo laga soo bilaabo 2004 waqtigii abaarihii kunguuradii ay dhaceen. Biyuhu haddaba markasta oo ay yar yihiin, taasi waxa ay ka dhigan tahay saameynta wasakhdu in ay tahay mid sarreysa. Waaxda biyaha ayaa muujisay cabsi ah in bilaha nagu soo aadan ay dhalan karaan haddii roobab laxaadle ay da'aan oo ay damiyaan dababka hulaaqaya ololkooda, taasi in ay dhalin karto lakabyada cagaaran ee biyaha ku dul dhasha. Mr. Adrian Langdon ayaa isagu waxa uu leeyahay, wax badan oon ka walwalayno dababka kadib, si gaara haddii aan helno roobab aad u badan, waxaa dhaqmi doona wax badan oo goobahaasi dhulka ku sugan iyada oo kaydka biyaha ay ku shubmayso.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.